People of God, this is Joshua Nankwe Nankwe. As you can see right now, I'm with Minister Divine. We are going to do covers for Muke Zambia and Francis Kadongi. Listen.
Oh, echishimba na kwata mubumi wandi. Ukulamba lala pakupepa mucheni chabalesa. Echishimba na kwata mubumi wandi. Bambi benda na malomba, bambi barika kefintu mumisa na shabo. Bamona kwate ibasunga ye. Lelo ine na kakechevo chakwa lesa wandi. Pakanwa Yosefe umulafi yesa ye. Echili bwecha saminwe ko Yakobo. Yesu echili bwecha poneshe kola yati. Epana domushita ya manwele. Oh, enkonto ya ndimushita mwapashi Yesu. Oh, ukulamba lala pakupepa kumasasha balesa ye.
Echishimba na kwata mubumi wandi.
Ukusangwa mucheni chavalesa. Chila nshita ne shita mwebantu.
Echishimba na kwata mubumi wandi.
Ukulamba lala esa.
Echishimba na kwata mubumi wandi.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
See you next time.